Nina abageni basatu, nina Honorable Mariam Naluvega ono RDC, RDC mchala Mariam Naluvega, RDC we Kayonga, amazo kutuoka katubuzeko RDC.
Mwina mwina abatu ulirisa abali yeyo banaka yunga banaka mpala bana Uganda mwina mulio mutieyo feka yunga tushubira omukulembeze w'eggwanga Gino Yoweri Kaguta Museveni agenda kutukyalirako nga kampeyininga nga 2 January omwaka ogwa 2026 era banaka yunga mwina 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 bakunga tujje mu bungi tubeerewo ng'omukulembeze w'eggwanga ajja okutulabako era n'ennyongera abannayuganda obbakuutira kituli mu kalulu era mwami Alex agambye nti tubuzaayo ennaku 28 akalulu kano kagwe n'olwekyo akalulu kano tekijja kunyuma kuggwa nga tokyayogera na muliraanwa wo tokyayogera na mukyala wo tokyayogera na mikwano gyo ng'oli mu ntalo n'olwekyo tusigale bumu twekuume tukuume eddembe era nze nkiwa nti akalulu tugenda kayitamu bulungi
akalulu tekatwawula
tekatwawula tubeere bumu tekatwawula ko kagenda kuggwa ennaku 28 ntono nnyo kubanga kalindiddwa okumala emyaka 5 n'olwekyo tusigale bumu tukuume oluganda tukuume obukoddomi tukuume amaka omuliraano ku mirimu gye tukolera kwegamba kibi bigenda kugwa ate tuddewo mu mbeera zaffe eza bulijjo
wewawo ampuliriza ndi ne muna Democratic Front mukulu Tomusange Bifachi William okuva emitiana nge no yo president ya sivi nga nonya akalulu mukama wange nayo buza kubatuliriza
batuliriza mbalamusiza nnyo mulinnya lya mukama wa Yesu Kristo njagala kwebaza mwami Nsubuga kubanga otuleese olwaleero okubaako ensonga zetwogerako eri eggwanga olwayo nno nze sibadde emityana tubadde ne press conference aba DF president waffe Honorable Mpuuga kwayogeredde ku nsonga y'okuba nti bwe tumala okulonda etteeka litulagira mita 20 netusigala netulaba kye kigenda mu maaso naye nange ng'omusumba njagala kubawa ekyawandikibwa kyenja okutandika nakyo kiri mu Zabbuli 34 olunyiriri lwa 14 lugamba nti muve mu bubi mukole obulungi munoonye emirembe mugigobererenga banaye tugenda mu kalulu tusaba obubi bwonna tubuveemu twekuume akalulu kanatera okugwa kale kabanga katono nnyo kalemu okututemaganya ate bali batemye ebitooke bya gundi gundi bamutemye kubanga bano bakala bweti na bali bakala bweti fena tuli bannayuganda ate tuli baluganda tusigale nga tuli bumu akalulu kalemu twawula.
Okay, ampuliriza sobira okwegattibwako meya w'e Lubaga omukulu Mbeera Zezzaki tutunulire.